Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, kandi kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mu kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umushakashatsi mu by'uburenganzira bwa muntu Kabalisa Pacific aragira ati Abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aravuga ati kuva u Rwanda rwabaho, haba mu gihe cy'ingoma ya cyami, iya gikolonize n'iya Repubulika, uburenganzira bwa muntu bwakomeje guhutazwa bikabije. Abanyarwanda benshi barishwe, abandi bagirwa ibimuga by'ingoyi n'inkoni, by'imihoro n'amacumu, by'agahinda n'umukeno, n'ibindi bikorwa by'iyicarubozo by'agahomamunwa. Hari kandi abameneshejwe bafata inzira y'ubuhungiro bahunga ubugome n'urugomo. Ibi Kabalisa Pacific yabitangaje mu musanzu yatanze mu gitabo Inzira y'ubutwari cy'ikigo cyitiriwe Nyakwigendera Seth Sendashonga, Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique. Icyo gitabo iki kigo kizagishyira ku mugaragaro, mbese kizakimurika muri iyi minsi, ndetse ndakeka ko ejo kuwa gatandatu nako kuwa gatanu. Mumbabarire. Kabalisa yakoze mu birebana n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kuva mu 1995 kugera mu 2003. Mu 2009 yashinze CPCH, Centre pour la prévention des crimes contre l'humanité, mbese ni nko kuvuga ikigo kigamije gukumira ubwicanyi bw'ibyaha byibasira inyokomuntu. Iki kigo cyakira kandi kigashingura ubuhamya bw'abarokotse genocide yakorewe Abatutsi n'itsembatsemba ry'Abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu 1994. Kuva mu 2003 Kabalisa atuye mu Burayi. Niwe mushyitsi wacu rero uyu munsi. Kabalisa, we urahura komeye.
Muraho neza bwana Kamirindi.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ngo tuganire ku burenganzira bwa muntu. Nduziri umaze kuba inararibonye muri nabyita umwuga, se nabyita reka tubyite akazi gasanzwe k'ubuzima ka buri munsi. Urakarama rero.
Niko se cyane.
Yego, uravuga uti Abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubuze u Rwanda ntabwo rwubahiriza uburenganzira bwa muntu?
Ntabwo navuga ko butabwubahiriza, kandi hatuye miliyoni zisaga 12 z'Abanyarwanda. Ariko icyo nashatse kuvuga ni uko Abanyarwanda nyine uburenganzira buhari mu Rwanda ntabwo bubamara inzara, barabusonzeye. Uhitamo rero uriya mutwe w'iriya nyandiko, ntabwo narebeye gusa kubiriho ubu, ahubwo narebye kuva muri make u Rwanda rwabaho rugaturwa n'Abanyarwanda, uko uburenganzira bw'abo Banyarwanda barutuye bakinarutuye ubu bwagiye bwubahirizwa. Ntabwo rero ni ikintu narebye mpereye mu mateka y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda.
Nyamara hari abemeza yuko ku gihe cy'ubwami Abanyarwanda babaga mu mudendezo mbese cyari igihugu gitemba amata n'ubuki ntabantu bahutazwaga ntabantu bicwaga
ntabwo ari byo ntabwo ari byo kubera ko igihe nyine cy'ingoma ya cyami umuntu ashobora wenda kuvuga ati abanyarwanda benshi bari bakiri mu mwijima w'ubujiji benshi batazi gusoma no kwandika batabasha kumenya ibibera ahandi ariko ku ngoma ya cyami hutwajwe ry'uburenganzira bwa muntu ryari rihari bigaterwa nanone n'imiterere y'ubutegetsi bw'icyo gihe bwahaga umuntu umwe rukumbi ubasha bwose ku gihugu ku bagituye no ku mutungo wacyo ni ibintu abanyarwanda benshi bazi ntabwo uburenganzira bw'umuntu yavuga ko bwa muntu bwubahirizwaga
ariko nanone ntabwo nibuka umugani neza bacaga ngo ntihica umwami hica rubanda
yego gusa rero nyine ni ukureba uti uwo rubanda wabashaga kugera ku mwami we yabaga ari mu ntoki kubera ko nyine uwifuzaga kugira icyo aronka yagombaga guhakwa ku mwami cyangwa se agahakwa ku byegera bye n'uwashakaga rero kwirinda ko yanyagwa ibye cyangwa yagirirwa nabi ku mu bundi buryo nuko yabigenzaga ariko byo simbitindaho kuko nyine imitekerereze n'imyumvire by'icyo gihe nuko byari bimeze
ubu rero noneho byifashe bite uko ubikurikirana
ubu mu Rwanda nkuko natangiye nkubwira nti hari miliyoni zisaga 12 z'abanyarwanda barutuye ariko iyo turebye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu uko buriho mu Rwanda uko bwifashe mu Rwanda dusanga hari byinshi byo gukorwa bitakorwa n'ubwo u Rwanda rwasinye amasezerano atandukanye n'amatangazo mpuzamahanga avuga ko buri gihugu cyose kiri mu muryango w'abibumbye kigomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda urahari
ndahari
yee komeza
nakubwira ko dufashe nk'urugero tubiri byoroshye abanyarwanda barakicwa tuvuge abanyarwanda barakicwa kandi nyamara igihano cy'urupfu cyaravanguweho mu mategeko y'u Rwanda kuva muri 1998 n'uyu nyakwigendera Sheikh Sendashonga watumye iki gitabo cyandikwa inzira y'ubutwari nawe se ari hehe ubu yazize iki nawe yarishwe kandi abamwishe ni abanyarwanda ni ubutegetsi bw'u Rwanda amaperereza yabayeho agaragaza neza ko ari ubutegetsi bwa Leta y'u Rwanda bwabigizemo uruhare ntabwo rero navuga ko ubu gihari kubera ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa mu Rwanda kuko hari byinshi bidahari abantu baracyaje ibitekerezo byabo batavuga rumwe na politiki benshi barafunze abantu baracyaje imitungo yabo urugero ni urwa Rwigara Sinapoli n'umuryango we n'abandi
hagati aho na sekretari wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe nabonye yateranye amagambo kuri Twitter na Professor Leitens ku kibazo cya Ingabire Madame Ingabire Victoire aravuga ati Olivier aravuga ati yavuze mu gifaransa ngereranije ati iby'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rwa Afrika ibyemezo rwafatiye urubanza rwa Ingabire ntabyo tuzashyira mu bikorwa byagushimisha cyangwa bitagushimisha nibyo ngibyo umuntu abifashe gutyo ntabwo bihutajije uburenganzira bw'umuntu
cyane birabuhutaza cyane kuko nyine ubusanzwe ubutabera bukorera no mu bwisanzure biranatangaje ko ari Nduhungirehe nyine utari umukozi w'ubutabera mu Rwanda uhitamo guterana amagambo na Reuters icyo ni ikikwereka ko nyine harimo ikintu cyo kwivanga mu mikorere y'ubutabera cya Leta y'u Rwanda cya guverinoma ugasanga nubwo mu mategeko bavuga ko inzego z'ubutegetsi zitandukanye ubutabera bwigenga ubutegetsi bwubahiriza itegeko nshinga amategeko ariko mu Rwanda ubutabera nta bwisanzure bufite usanga iteka buzamo politike kusumba guharanira ukuri.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira na Pacific Kabalisa kuva mu 1995 akora mu by'uburenganzira bwa muntu. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Claude na Théophile. Tubanzirize kuri Jean-Claude. Jean-Claude we.
Karame karame.
Wiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe muraho neza.
Komera komera akabazo kawe cyangwa igitekerezo.
Ano banda ambasaderi ngo bakajankrode mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni mafarere kangoma aho ni mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Rema ya mbere. Ariko ndabanza gushimira Ijwi rya Amerika igomeje kuduha ijambo tukabasha gutambutsa ibitekerezo n'amakuru avugwa mu ntara hirya no hino ku isi.
Yego.
Kino n'abanyamakuru ba Radiyo ya Amerika baduhanya tukabasha gutambutsa ibyiyumviro byacu dufite muri twebwe. Ni kintu cyiza cyane cyo kwishimira.
Yego, gusha ku ngingo.
Ndagaruka rero kuri insanganyamatsiko mwateguye uyu munsi. Mwese nk'Abanyarwanda turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko ndurubyiruko ibi ni byabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo tubyigishijwe nk'uko rero noneho njyewe undicara gutya tukareba ubwo ngubu igihe turimo mbona bitakongera kubaho ukundi kandi ntibizongera kubaho. Kuko nk'ubu ni ukuvuga ngo turagenda ijoro n'amanywa, umutekano ni wose, nta kibazo dufite mu gihugu, turarya tukaryama tugashya tukajya mu kazi. Ubwo rero iyo dusomye nk'ibitabo cyangwa tukumva amakuru hirya no hino ari kuvugwa hanze y'ibihugu by'u Rwanda, natwe urubyiruko ntabwo tuyemera, kuko twebwe urubyiruko nitwe jisho ry'igihugu.
Yego.
Kandi natwe tugomba kumenya amakuru yose avugwa, kuko nitwe tuba dufite ubushobozi bw'iki bwo kumenya ibiri mu gihugu hose. Yewe wenda urugero nk'uwo muturirwa ijambo yaravuze nti hari abantu bari bakiri kwicwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nkubwije ukuri mbivuze ku maguru yombi rwose, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe leta yacu yakwica, kuko ibi bitwanyuzemo barabizi, naho bigejeje bamwe barabizi. Ni ukuvuga ngo ubu turagenda ijoro n'amanywa hano mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kuko urumva ndi umukunzi wanyu, ndi ambasaderi wanyu, amakuru ngomba kuyabagezaho 5/5 ukameze yose. Yewe ntabwo nakameranya nawe, kuko ikibaye nakivuga nk'umukunzi wanyu uri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi urubyiruko ndi ijisho rya bagenzi banjye, kandi ijambo mba mvuze mba ndivugiye bagenzi banjye muri rusange. Ntabwo nakameranya nawe rwose na gato, nuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari amahoro, turagenda tukarenga imipaka tukagaruka, tukagenda intara zose z'igihugu, ntawe ndumva wafashwe ngo yicwe agire ibiki. Ikinamenyaho yamenyuzaho nk'umuntu mukuru, ariko kibazo icyo ni uko ngera uko namubwira mu burasirazuba no bw'u Rwanda nta kibazo gihari pe.
Jean-Claude urakoze, reka nawe agire icyo abivugaho.
Ambasaderi wanyu mubana mu burasirazuba bw'u Rwanda, kandi ndagushimiye cyane usohoreze n'abakobwa b'abanyakiriye ku murongo kugira tubashe kuvugana.
Ndabikora. Pacific
Jean-Claude ndagushimiye ku gitekerezo atanze. Aranabivugiye ati ndi urubyiruko, birumvikana ko hari byinshi adakurikira kubera ko akiri muto, ariko nk'umuntu wabaye mu Rwanda ufite imyaka nk'iyo ufite, wakoze ubushakashatsi ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, nkareba ibiri ubu ibikorwa ubu, aravuga ati Abanyarwanda barisanzura baragenda. Ndagira ngo mubwire ko mu gihe cyose u Rwanda rwagiye rubaho, abantu baragendaga bakisanzura nk'uko avuga, bajya ku kazi bagakora. Yewe no mu gihe cy'amahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ariyo y'agahomamunwa, hari igice cy'Abanyarwanda cyakoraga mu gihe abandi babaga bari kwicwa banihishe. Kuba rero hari abishyira bakizana, ntibivuze ko hari n'abandi uburenganzira bwabo butaba bukandamijwe. Nyamara mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu abanyarwanda bagomba kureshya imbere y'amategeko bagomba kugira uburenganzira bungana nta ugomba kuzira kuyashaka tubugiye gushinga ishyaka ritavuga rumwe na leta kuyashatse gukoresha imitungo ye gutya ubinyuranye n'ibyo wenda programu ya leta yifuza hari ingero nyinshi umuntu yamuha yimwereka ko kwishwa si ukuvuga ko yavuze ngo abanyarwanda barakishwa si ukuvuga ko buri munsi bari kubahiga babica hoya ndavuga ko hari abanyarwanda bicwa bajije kutabona kimwe ibintu n'ubutegetsi ingero nazimuha zifuje
ndakeka byaba byiza umuhaye nk'ebyiri
tuvuge reka dufate urugero rwa mbere navuga duhere kuri Sekise Ndashonga kuko niwe mu by'ukuri ubu twavuga turi kwibuka icyazira ni iki niba uriya musore Jean Claude yaragerageje gukurikira yakwibonera neza ko Sekise Ndashonga ari mu banyarwanda bake bakunze u Rwanda bakarwitangira agatakazi keza yari afite akahaguruka akajya gufatanya
icyo gihe yakoraga mu muryango w'abibumbye i Nairobi
yego ntabwo ari abanyarwanda benshi bagira amahirwe gukora mu muryango w'abibumbye ariko urukundo yari afitiye igihugu agira ati bifuza ubutegetsi burebera abanyarwanda bose nirwo rwatumye ariko ibyo byose asanga FPR kugira ngo bafatanye muri politike yari ifite muri projet de société yari ifite yo gushaka kubaka u Rwanda rubereye abanyarwanda bose
hagati ariko Pacifique dusubiye inyuma kuri Sekise Ndashonga uri kuvuga ndakeka hari nanone twakwibukiranywa yuko nubwo yakoraga mu muryango w'abibumbye icyo gihe mbere yuko ajya gufatanya n'abandi banyarwanda bo muri FPR Inkotanyi yari yarameneshejwe mu Rwanda muri za 1973 kubera ibitekerezo bye bitari bigendanye nibya leta y'icyo gihe aramenengana we n'umuryango we
ibi nibyo rero nanavuga muri inyandiko yanjye nerekana ko ingoma zose zagiye zihohotera uburenganzira bw'abanyarwanda uko zasimburanye urumva aho muri za 1972 1973 ntabwo ari leta iriho ubu yari iriho icyo gihe ariko yarahunze aza gufatanya na FPR Inkotanyi nk'uko twabivugaga aragaruka atangira kunenga ibibi iyi leta ya FPR iriho yakoraga amabaruwa yanditse arasaga 100 ageze ubwo abahunga ariko bamutsinda i Nairobi urwo ni urugero rumwe dufate urugero rw'umuryango wa Rwigara kuko ndawugarukaho kubera ko umugore we n'umwana we nabo ubu barafunze Rwigara yarishwe ntabwo ndibushinje leta ko ariyo yamwishe kuko nta bimenyetso bifatika mfite ntabwo nakwikoze iperereza ariko mu gihugu kigendera ku mategeko cyubahiriza uburenganzira bwa muntu iyo umuntu yishwe iperereza rirakorwa ikagaragaza uwamwishe kandi agakurikiranwa uwo musore Jean Claude yambwira ko umucuruzi wagaragaraga nka Rwigara Assinapole umucuruzi wagize uruhare rukomeye mu gufasha FPR Inkotanyi kugera ku butegetsi umucuruzi wari ufite uruhare rukomeye mu gufasha impfubyi n'abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda wavuga ko umunyemari nk'uriya urupfu rwe yishwe kuriya birangira gutya ntihagire iperereza namba leta ntigire ikibwira abanyarwanda bikarangira ahubwo n'umugore n'abana bafashwe izo ni ingero ebyiri ntekereza ko zihagije kugira ngo tumwereke ko magingo aya abanyarwanda batahumurijwe ku bijyanye n'ibyerekeye uburenganzira bwa muntu
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko kandi nari nabivuze mu kanya turi kumwe na Théophile sinzi uko byamugendekeye reka twihamagarire Thierry
Yego amahoro neza Thomas
Na amahoro nawe se
Ego na mahoro.
Akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Nitimviro ntangure ndamutumire Thomas nayo ndumvira ibintu nayo karavuga koko nivyo kandi nabonye umuntu abivuze karariko nibaza ko igihe gucugwana n'ibyo turabizi mu bice by'isi harimo byo kugwanya ibiture n'ibindi turana ko igihe giteye imbere nabo gusara akantu ubona ko gahaze ano kantu gahaze ni kano kantu kuko usanga igihugu kibayeho mugahari igice cy'abantu menga kiraboshwe kiranumizwe ugasanga ubwigenge bwo gushobora kwitegenda mu ishuri ibyiyumvira ntibugaragara mbere unabiravye mu bimenyeshamakuru bihari ubona ko byinshi bivuga umupira urabona ko ari ikintu kibi cyakozwe na leta cyane cyane mu gihe ari uburenganzira bw'umunyagihugu bwabangamiwe urabona ko ubivuze utabyibye mbere arakivuze mu mwanya n'ibintu bitangaje iyo usanze umuntu ashobora gukora ikibi mu gihugu iwe anarengana akagenda umuntu akamwitira mu mahanga rero bino bintu igihugu nk'u Rwanda uyu munsi cyari igihugu kigiriza gutanga akarorero nkako kubera ko kizewe n'amahugu kizewe n'ibihugu bya Afurika kugira ngo ishobore kuvamo umutegetsi aserukira imyafurikeni rero mu twese twumva yuko mu Rwanda batarabona yuko hageze yuko batera intambwe ugasanga mbere n'igihugu nk'Ubufaransa kigo kirasigikira umushyikirangandi wabo francophone ngo ugasanga icyo gihugu nyene kikubita agashinga kibone ko hageze yuko igwanira agateka kazi na muntu bigadaso rero byo nakamunatera abategetsi b'u Rwanda ndabye imyaka 2024 yaheze genocide ibaye ukabona uyu munsi yuko atanambwe baratera nibaza ko niho kubakira kwiyuha n'ikimera n'impera rizoba cumita cyane ni nk'ukubakira kuri cyake ndi bita bombe ya Rotterdam igihe kimwe abanyagihugu bagasengeshwa hanyuma zigasubira hasi ugasanga nta kintu bakoze nibaze rero yuko bakwiye kubita gashi kuko amategeko arabaraba kandi igihe kimwe ayo mategeko nyine azoba kubita mu gahanga ntahibokera murakoze cyane Thomas
murakoze nawe Thierry Pacific urumva biriya Thierry avuga urabyemera ngo nawe
Thierry na mushimiye kuko ibyo avuga nanjye niko mbibona buriya uburenganzira bwa muntu niyo soko y'imibereho myiza y'abaturage n'amajyambere arambye iyo rero atari guhereyeho nk'uko abivuze we akoresheje nko kubakira hari kugahwa nge navuga nti nko kubakira ku musenyi kuko ibyo wubaka biba bifite umusingi nyawo ntabwo biba byubakiye nyine ku burenganzira bwa muntu biba byubakiye kuri kwa kuri kuri bwa butabera kuri bwa bwisanzure igihe iyo kigeze rero birongera bigasenyuka kubera ko ababa bashaka nanone nabo kugira urubuga rw'ubwisanzure biba ngombwa ko wenda bakoresha inzira y'intambara igasenya bya bindi byose wari wubake ikanahitana n'inzira karengane z'abaturage akenshi bataba banafite uruhare muri ubwo butegetsi.
Theophile yagarutse ku murongo. Theophile we,
yego ndavumva.
Wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Yego yego, akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye, kwanza ndashimira ijwi rya Amerika gura nubwo kubakurikira kwacu hano muri Masisi ya Territoire Masisi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigoye ariko ntakibazo. Ni uku kiganiro muri sanga kivuga hano hakujya ku igihugu cy'igituranyi duhereye mu gihe cy'ubukoroni igihugu akazina ka Delome ni ikintu kimwe bataha agaciro neza kuko iyo urebye abantu ntabwo bagira ubwisanzure nk'uko bisanzwe igihe utavuga ikintu ngo wumve wagihamya by'ukuri ubwo ndumva nta demokarasi y'umuntu aba.
Radio Ijwi rya Amerika, Theophile uracyahari? Yewe imasisi hari utubazo tw'imirongo no kutubabarira, gusa Theophile namubwira yuko bashobora kujya ku mirongo ya shortwave cyangwa se onde courte kuri metero 19 na metero 22. Ubu ngubu nizo turimo tuvugiraho kubera ko FM batayumva neza. Ubu rero niyo mirongo turi kuvugiraho kugera saa 2 y'ijoro ndakeka ho muri Masisi, ariko naho ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ndakeka baba bari ku isaha yo mu Rwanda bagenda no ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, naho ubundi bo baba ari saa moya kugera saa moya y'ijoro. Turi rero kuri iriya mirongo 19 na 22. Pacific, sinzi nimba ibyo Theophile yari yatangiye kuvuga hari icyo ubitekerezaho.
Sinamwumvaga neza. Hari byaci ntabwo nabashije kumva igitekerezo yashakaga gutanga ari iki.
Mu magambo make ya nawe yavugaga yuko kuva kera na kare ntabwo yabivuze gutyo, yumvaga nyine ibibazo by'uburenganzira bwa muntu, ariko nawe yagushaga ku mateka atameze neza y'uburenganzira bwa muntu.
Kuri ayo mateka rero, wenda ngarutse ku mateka nyine, ingoma ya cyami yaje gusimburwa n'iya gikolonize, niba ariko twavuga. Buriya hari ikintu Abadage bageze mu Rwanda nubwo batamaze igihe kirekire kubera n'intambara ya mbere y'isi, hari icyemezo gikomeye bafashe cyahinduye ibintu mu bijyanye no kurengera ikiremwamuntu, kuko bambuye umwami wari uriho icyo gihe n'ibiri Musinga, bamwambuye uburenganzira bwo kwica umuntu cyangwa kumutanga igihe abishakiye. Ibyo rero navuga ko byari nk'ikintu kidasanzwe mu mateka y'u Rwanda, kuko ubundi umwami yari nyiri u Rwanda, abanyarwanda bakaba be kimwe n'ibiri mu Rwanda. Kubona rero uwo muntu w'umuvantara w'amahanga Mudage amubwira uti kuva ubu ntukemerewe gufata icyemezo cyo kwica cyangwa gutanga umuntu uko ubyishakira. Icyo ni ikintu cyari cyiza umuntu ashobora gushima muri ibyo bya gikolonize, kandi n'Ababiligi aho baziye nubwo batahinduye akarengane kari kariho by'ibyo byo gufata igihe kujya kubaka inkike, gukorera ubusa, nubwo batabikuyeho, ariko icyo cyemezo cyo kugabanya ububasha bw'umwami mu bijyanye no kwica cyangwa gutanga umuntu barabikomeje.
Hanyuma hagati aho ngaho hari ibintu nakuze numva bavuga, sinzi nimba ari byo mwebwe babashakashatsi muzadushakashakire mutubwire nimba ari byo. Kuri ibyo ngibyo abazungu bambuye umwami Yuhi Musinga uburenganzira bwo kwica uko ashatse nta n'urubanza, ngo yaba yariyamiriye ati nimba se ntashobora kwica uwo nshatse ndi mwami iki?
No kuzashaka inararibonye zari ziro wenda muri ibyo bihe bari bati tumuntu akabegera tukababaza tukumva.
Muzabidukorere rwose.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone turi kumwe na Yozefu we.
Karame Thomas Kamirin.
Urakomeye.
Komera.
Nuko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Bazo damukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Uraho.
Yego mukomere.
Mukomere.
Ye komeza rero Yozefu we.
Mfite akabazo kamwe. Mbese kajyanye n'iby'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda. Nk'umushakashatsi w'inararibonye ujanishije ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ni kangahe ukurikije mbese muri domene zitandukanye, mu bijyanye n'imibereho y'abaturage, mu bijyanye n'imikorere, mu bijyanye na demokarasi?
Yoze urakoze, rigahita agerageza gusubiza.
Umunsi mwiza.
Yego nawe.
Ikibazo cya Bwana Yozefu ntabwo cyoroshye, ariko u Rwanda hari inzego nyinshi rukoramo ibintu neza, mu bijyanye tuvuge n'ubukungu. Abantu bose bazi ko ekonomi y'u Rwanda irebye uburyo buri mwaka igenda ikura, ubona ko hari igikorwa cyiza gikorwa. Ku bijyanye na none na biriya by'ubwisungane mu by'uburwayi, ku bijyanye no kugira ngo abanyarwanda babashe kwivuza ndetse n'abatishoboye, ibyo ni ibintu byiza. Ku bijyanye n'uko abantu bose ubu babasha kwiga, nubwo batari kibazo cyuko batabona akazi barangije, ariko ni ikintu cyiza kuko hari igihe u Rwanda rwabayeho abanyarwanda badafite uburenganzira bungana bwo kujya mu mashuri. Ngiye rero ku burenganzira bw'ikiremwa muntu bw'ibanze, kuko nibwo mwibandaho. Buriya uburenganzira buruta ubundi ni uburenganzira bwo kubaho, bwo kubaho umuntu agatinya ubuzima bw'umuntu, akumva ko ubuzima bw'umuntu ari indakoreka, atari ikintu ushobora kuvogera uko byaba bimeze kose. Aho ngaho niho mbona intambwe ikiri ndende cyane yo gutera, kuko abanyarwanda n'uburiya Mugabo Jean Claude twatangiranye uriya musore yabivugaga ngo mu Rwanda ngo abantu baragenda ntibicwa. Ariko twari twiboneye mu minsi yashize umupolisi warashe umumotari bamushyizemo amapingo aramurasa kandi amurasa mu cyica arapfa. Twarababonye abazunguzayi babarasa barapfa. Twarababonye ejo bundi impunzi ikiziba bazirasa zirapfa. Kiriya kintu gituma amanota ku bijyanye n'uburenganzira bw'u Rwanda bw'ubukiremwa muntu mu Rwanda agabanuka cyane. Iyo wica abanyarwanda, iyo umunyarwanda utavuga rumwe nawe umufunga, ukifuza ko bose bagira imyumvire nk'iyo ushaka kubaha, icyo gihe uburenganzira bwa muntu ntabwo kuko uburenganzira bw'umuntu bwa muntu bugenda bwuzuzanya. Iyo bumwe buhungabanye bituma n'ubundi buhungabana, ugasanga ngiye sinajya kujya mu majanisha, ariko namubwira gusa ko inzira ikiri ndende. Nk'uko u Rwanda rero rwishimihigo mu nzego zimwe na zimwe, nasaba ko abayobozi b'u Rwanda bajya banagira imihigo bakavuga ati mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu turifuza ko mu myaka itanu iri imbere tuzaba twageze kuri ibiri n'ibi, bakabitangariza abanyarwanda bakabishyira mu maraporo tukabibona.
None se komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ntibikora?
Nikuze Bwana Kamirindi ko nawe uri umunyamakuru, ni raporo zingahe ziriya komisiyo ujya ubona? Nta na rimwe nge ndabona raporo yakozwe n'iriya komisiyo ishyira mu majwi ihohoterwa rikemwa muntu ryakozwe na Leta y'u Rwanda iriho ubu. Yewe na mashyirahamwe mpuzamahanga yigenga iyo anenze ibitagenda mu Rwanda usanga hifashishwa iriya komisiyo mu kuyanyomoza. Akenshi ikayanyomoza ishingiye no ku makuru atariyo. Urugero na bahari ibyo Human Rights Watch murayizi iriya y'Abanyamerika yigeze gutangaza ivuga ku itariki icyo gihe ari ku itariki ya 13 kwakira muri 2017, ubwo iyi komisiyo yasohoraga raporo igamije kunyomoza ibyo Human Rights Watch yari yavuze, ivuga ko hari Rwanda bishwe n'abari mu nzego z'umutekano ndetse banafatanyije n'abari mu nzego z'ubuyobozi. Icyo gihe hari mu karere hari za Gisenyi, hari abasigaye bavuga ko ari mu karere ka Gisenyi na Ruhengeri, nibagiwe uko bita ku karere,
nanjye ntabwo nkibuka. Twikomereze ibyo aribyo byose abanyarwanda barahazi.
Icyo gihe rero komisiyo y'igihugu yita ku burenganzira bw'umuntu yagiye ku batanga buhamya ivuga ko ari bo Human Rights Watch yari yabajije, noneho bavuga ko batigeze babona abo bakozi ba Human Rights Watch ko ibyo babavugiye atari byo. Ariko rero abo bahaye amazina, kuko Human Rights Watch yari yavuze amazina y'abantu yabajije, ntaho bahuriye abo komisiyo yabajije ntaho bahuriye n'abo Human Rights Watch yari yabajije. Ni ibintu nkanjye ukora mu burenganzira bw'ikiremwa muntu nabibonyemo ikintu kigayitse, kuko ubundi iyo wubahiriza uburenganzira bwa muntu hari indangagaciro wibandaho. Indangagaciro ya mbere rero ni ukuri, ni indangagaciro yo guharanira ukuri, ni indangagaciro yo guharanira ubutabera no kuharanira ukwishyura ukizana kugira ngo umuganira ntumuvangire umushaka kumutegeka ibyo avuga cyangwa ngo ube wahimba no gutanga buhamya utarabayeho. Raporo yabo rero yagize yahawe agaciro n'abadepite bo mu nteko y'u Rwanda kuko bayishingiyeho, bakora rwose inama yatutse ku mugaragaro abayobozi ba Human Rights Watch ndetse banasaba Leta y'u Rwanda ku gucana umubano nayo no kuyirukana mu gihugu.
Byarabaye kandi
birasa nk'ibyatangiye kubahirizwa kuko ngo hari aho nanumvise ko Leta y'u Rwanda itazavugurura amasezerano yagiranye na Human Rights Watch yo gukorera mu Rwanda, sinzi niba baramaze kuyasesa, ariko icyo gihe mu mpera za 2017 mu Kwakira nicyo cyifuzo Leta yari yagaragaje.
Nduva twarabivuze mu makuru ko amasezerano atigeze yongera kuvugururwa.
Yego, urumva nkubwo kubona komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ariyo iba intandaro kuko abo badepite basabiraga Human Rights Watch kwirukanwa no gukurikiranwa mu nkiko, hari n'uwabise rwose intera hamwe arabatuka cyane mu badepite igahagarikwa biturutse ku yindi komisiyo nayo yitwa ko ivugira uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch nubwo ari umuryango w'Abanyamerika abo yavugiraga n'Abanyarwanda, aba bakunze cyane bakagombye kuba abo Banyarwanda bari muri komisiyo y'uburenganzira bw'umuntu bwashyize ikiremwamuntu mu Rwanda, ariko siko biri, ahubwo bagize uruhare mu kwirukanisha.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga. Turi kumwe kandi na Severin. Severin, yena mahoro, akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Ndashakora mu mutumire.
Muraho.
Ndashaka kubaza ikibazo dushaka kuri tubiri.
Yego.
None ubona nko mu Rwanda ugarije muri Afrika, mu Rwanda bige tubageje kuraba kirema cha kiremu ihote kujya kirema muntu barashira kugraduate kujyubahiriza ugarije kuraba nka Leta za Somalia, Centrafrique, kinano ga mu Burundi byugaje kuraho mu Rwanda biragende kanyashya kubaza none bona nko muri yase ubona u Rwanda mworo cyanda cyakanga sala murakoze
ye urakoze nawe Severin
ijambo hereje ngo mbona nko
muri yase EAC East African Community.
Okay,
u Rwanda rufite ikibanza cyakanga no kuvuga buriya waruha nk'umwanya wakangahe mu mupanze waruha umwanya wakangaye mu burenganzira bwa muntu.
Mu by'ukuri mu bihugu bya Afurika ntabwo ibyinshi ntabwo aricyo ari icyitegererezo mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kubera ko akenshi usanga ubuyobozi buri muri ibyo bihugu ari ubuyobozi bw'igitugu, ari ubuyobozi bw'igitugu nyine ibyo bubangamira cya mbere ni ukwisanzura no kwishyura ukizana kw'abenegihugu. Ukuvuga rero ngo umuntu abagereranye biragoye. Somalia iri mu ntambara kuva hari tuvuka. Centrafrica iri mu ntambara biracika, wenda itangiye gusa nk'iyoro, ariko hari ingabo mpuzamahanga ziriyo zigerageza kubahiriza umutekano. Uburundi buri muri krize politike, niba ariko navuga kuva muri 2015 hariyo guhindura itegeko nshinga, ibyo byarakozwe naho mu Rwanda bararihinduye. Ahubwo ngiyo ndebyiza mu Burundi hari igihe nibaza niba batagerageza kwigana ibyabaye mu Rwanda. Kuko usanga ibiriya byo guhindura itegeko nshinga ngo perezida byagaragara ko yararangije igihe cye aho kugira ngo atange umwanya, ahubwo ugasanga abaturage bagiye mu mahanda ati turashaka ko ari gukomeza, kandi wareba ugasanga atari abo baturage mu by'ukuri bagiye ku bushake, ahubwo ari bwa butegetsi n'ubundi bw'igitugu bwabashishikarije kubijyamo. Ibyo byose rero ibyo ntibituma nagereranya u Rwanda, ariko icyo navuga ni uko muri ibihugu byose byaba ibya East African Community y'u Rwanda na za Somalia inzira iracyari ndende yo kugira ngo bumve ko guharanira ko abenegihugu bishyira bakizana bisanzura mu bitekerezo ushyiraho amategeko abarinda mbere na mbere kandi akabarengera igihe bahohotewe ni ikintu bikwiye byose gushyira imbere kandi bikubahirizwa ntibirangirire gusa mu kubisinya bikava mu nyandiko no mu mvugo bikajya mu bikorwa.
Ijwi rya Amerika, turaganira na Pacifique Kabalisa n'inararibonye mu burenganzira bw'ikiremwamuntu akoramo kuva mu 1995 yabikozemo kugera mu 2003 mu Rwanda, ari mu mahanga mu Burayi aho yashingiye mu 2009 ikigo kigamije gukumira ibyaha byibasira inyokomuntu, Centre pour la prévention des crimes contre l'humanité. Kuri telefone turi kumwe na Louis Michel. Louis Michel,
ndakumva muvandi.
Akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Tom Kamindi, amakuru ya Tom.
Ni meza, komera gusha ku ngingo.
Yego Tom, ngewe umutima urangiye.
Eh.
Ndewe ukuntu umutima undiye.
Yego.
Tata we. Ariko banusubiza umutumirwa, rero wa mutumirwa we.
Uraho ubwana bi Michel.
Umutima urangiye muvandi. Nge narinzi ku Rwanda dufite amahoro. Tugize gute none umutima urandi? Ariko ndagira ngo ubaze akabazo, koko u Rwanda ugiye kugereranywa na Somalia? Yaba data we, turajya hehe? Turakora ngira ngo ubaze umuvandi bose hano mu Rwanda, njye ndi mu Rwanda hagati, ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, ariko ahantu njye bagenzi bane abanye numbaye n'umuntu wari undi urwara, amahoro ni amahoro, ibintu bimeze neza mu mpande zanjye hirya. Nta kibazo numva, iki kibazo kuvuga ngo Rwanda nta mutekano biraturuka hehe? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kuvuga ngo uriya nta muntu ngenda mbwa kwita icyanyi nka Ruyimishe, nta muntu wantumye. Kuvuga ngo uriya Setse Ndashonga ngewe ni amakuru numvise ko yaguye muri Kenya. Eske u Rwanda rwaza niko ngiye kwica umuntu muri Kenya? Ubwo ko umuntu yava muri Kenya akaza kwica umwana mu Rwanda, akica umwana mu Rwanda, ibyo bintu nibyo? Niba ari byo ariko n'agahinda. Akabazo ka kabiri, umuryango wa Rwigara Assinapol barabishe. Nge narize ko kugeza ubu bari imbere y'ubutabera barimo kuburana. Ba barabishe we, twajya he? Kaba ari agahinda. Ariko se noneho koko ndabaza uru Rwanda reka mbaha urugero rumwe rw'ikintu ushobora gutangaho urugero.
Yego.
Uko u Rwanda rufite amahoro, njyewe nzi kugeza ubu navuga. Ariko muvandi, ushaka kuba utari mu Rwanda uheruka ryari? Reka nguhe nk'urugero. Amatora, wumvise amatora yabaye muri Sudani y'Amajyepfo? Wumvise intambara yaroteye? Ibyo urabizi, ntabwo mbisubiramo. Ejo bundi muri Kenya wumvise amatora yabereye akabaye bakazi? Ibyo sindi subiramo. Mu Burundi ejo bundi wumvise barimo gutera itegeko nshinga ryabo? Ntabwo birasobanuka, ariko kuko imeze urakuzi. Ariko buriya ngo wumvise mu Rwanda amatora yabaye wagira ngo ni ubukwe bwabaye? Ariko bavandi, amahoro atarariya ni ayahe? Nimumbwire buriya ukuntu mu Rwanda ibintu bimeze nabi.
Yego
muvandi, ndakubagije urwo rugira ngo uhaye rw'amatora byonyine gusa bari byo nyeye kumbwira uti murabeshya amatora yanyu yagenze nabi gabane uko n'akantu kiza gakopfora yewe reka tuwatizwe amatora yanyu yakuyatizwa niyo kugira sako tubigende bitu bavandi.
Yego
yego cyane, mugira umugoroba mwiza.
Louis Michel,
ndakubagije vraiment, mbwira ukuntu ubitekerezaho, ariko kuvuga ngo mu Rwanda ngo
Ese Louis Michel, nkugumishije ku murongo hanyuma mukiganira nk'iminota, reka tuvuge ine. Guma ku murongo hanyuma nawe ari kubanza umureke abanza avuge.
Yego.
Pacifique,
urakoze cyane. Ndashimira Louis Michel ku bibazo abajije no kubitekereza atanze. Aravuze ati u Rwanda koko ni nka Somalia? Ntabwo ariko navuze, gusa ikibazo nasubizaga ni umuntu washakaga ko ndugereranya n'ibyo bihugu birimo na Somalia na Centrafrique n'ibindi byo muri East African Community. niwe nasubizaga mubwira ko bizasomera hari intambara Centrafrique naho bavuye mu ntambara ko ngiyewe ntajya kubagereranya ariko icyo mpurizaho nuko mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu gushyiraho amategeko arinda abaturage kandi akabarengera igihe bahohotiwe muri ibyo bihugu byose inzira iracyari ndende ntabwo rero ari ibihugu by'icyitegererezo ngo mu bijyanye n'uburema bwa muntu n'uburenganzira bwa muntu umutima rero ntukuge rwose nanjye ntabwo ndi mu bahakana ko mu Rwanda hari ibitagenda neza hari byinshi bigenda neza nanabivuze mu kiganiro ariko hari ibigomba gusuzumwa kandi bigakosorwa kugira ngo nabyo bigende neza nyine muri byo rero harimo icyo cy'uburenganzira bwa kimwe muntu uribaza uti se ndashunga ngo yaba yariciwe muri Kenya n'u Rwanda nge nakubwiye ko yabivuze Thomas Kamili ndatangira ikiganiro nakuraga mu burenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda kugeza muri 2003 Cetse Ndashonga yapfuye rero nkora mu burenganzira bw'ikiremwa muntu amaperereza atandukanye yakozwe n'imiryango inyuranye n'amagambo yivugirwa n'abagendaga hafi na Cetse Ndashonga yewe n'abari mu gisirikare cya FPR Inkotanyi icyo gihe ubu bamwe batakiri mu Rwanda bose ubuhamya bwabo buhuriza ko yishwe na leta y'u Rwanda iyo ngiyo iriho ubu ntabwo rero ari igitangaza ko icyaha gikorerwa hanze y'ubutaka bw'u Rwanda gikozwe n'abantu baturutse mu Rwanda cyangwa boherejwe na leta y'u Rwanda ibyo ni ibintu bishoboka nta gitangaza cyaba kirimo ariko ni ibintu byo kugawa kuko nyine umuntu nka Cetse Ndashonga urebye amateka ye ntabwo imiturano yari kuba iyo kumwica n'umuntu wakosa ntabwo yakwica yashyizwe imbere y'ubutabera akabazwa ibyo yaba yakosheje umuryango wa Rwigara Sinapore ntabwo navuze ko umuryango we wose wishwe ariko navuze ko Rwigara Sinapore yishwe kandi akicwa ntihabeho iperereza ngo rigaragaze uwamwishe none si igihugu uvuga ko giteye imbere gitekanye niba uri ku Kamonyi ntabwo uyobewe ibigwi bya Rwigara Sinapore bijyanye n'ubukungu yari umucuruzi mushoramari ugaragara yari umunyarwanda utari rubanda umunyarwanda uri ufite urwego arimo niba umuntu nka we yicwa kuriya ntitubone iperereza urashaka kumbwira ko amahoro ubwo aba ari ayahe noneho rero umwana we wabuze uti amatora yagenze neza cyane ntawakupfuye hapfukora ndetse nyine kandi urubuga ruba rwihariwe n'ishyaka rimwe andi mashyaka yemerewe gukorana nabwo ari nk'aherekeje iryo shyaka rindi iyo uri mu kibuga wenyine nta kuntu utatorwa sinzi niba kidukurikiye
Louis Michel uracyahari
ndacyahari
wakurikiye rero
namukurikiye neza cyane
uranyuzwe
ariko ngiye umubaze gatoya
eh
bose mutumire uremera ko umuntu ari umuntu umuntu ni umuntu aho witonga ari mu burayi
yego ari mu burayi
uri mu burayi uremera ko ngubu ejo mu itazi yo kujya kumva ku bwaki wimisha indi mu Rwanda iri mu burayi ibyo bintu kandi utigeze ubikora kuvuga ngo u Rwanda rwagiye kwi ntabwo ngura ni u Rwanda vrenge ngenda avuga nka wimishe wapfukura minota mu Rwanda kereka niba urunyereka uti kanaka wagiye kubikora yarafashwe icyo ni ikintu cyane ariko ngenda kubwira umuntu ni umuntu ubutomu kamiri ushobora kujya kumva kuba kubwira ati tomu kamiri uri muri Amerika bati yagiye yishe wimishe mu Rwanda wicaye muri Amerika icyo kintu bakemera uremera ko urashyira kurengana
Michel ntabwo ari ibyo buriya nibyo navugaga ukora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu
mu Rwanda hano
hari indangagaciro
abantu bari hano umuntu uri hano akubwira ibyo muri kumwe
indangagaciro z'umuntu ukora ubushakashatsi mu kiremwamuntu ni uguharanira ukuri kandi akaguharanira atabogamye ntabwo rero ibyo mvuga ari ibintu byavuye mu kirere ntakoze iperereza keretse niba wowe ushobora kumbwira uti ngi nakoze iperereza ku bijyanye n'imitire n'igitwa rya Setsenda Shonga mbona atarishwe n'abanyarwanda ahubwo yarishwe n'abandi batari abanyarwanda ariko ngiye icyo nkubwira nuko raporo zakozweho kandi zigakorwa mu bwisanzure ndetse na raporo leta ya Kenya yakoze byose bigaragaza neza ko yishwe na leta y'u Rwanda
hagati aho byateye n'umwuka mubi mu rwego rwa diplomasi ndibuka yuko ambasade y'u Rwanda hari abadiplomate numva bashobora kuba barirukanwe muri Kenya icyo gihe
nibyo hariyo umubiruka mu cyo gihe harimo witwa Mbayire Alphonse
nawe waje kwicwa i Kigali
baje kwicwa nawe mu buryo budasobanutse
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga umushyitsi ni Pacific Kabarisa n'inararibonye mu burenganzira bwa muntu kuri telefone turi kumwe na Innocent Innocent we Innocent komera akabazo kawe cyangwa igitekerezo
nge ni igitekerezo wenda niba n'inyunganizi ngewe ngewe ubwisanzure bavuga nge ntago nabiga ndi mu Rwanda nanjye nibundi sibyo ntago nemanye naho barimo kuva gutyo ubwisanzure mvuga ntago ari ko umuntu yaryamye ntago ari ko umutekano umuntu yatashye saa 3 z'ijoro ntago ari uko yagiye ashakiye ndi ubwisanzure mvuga ni muri politiki urumva nibyo mvuga nina abo bantu bagakwiye nabo kugira
ariko sino se kuri mu Rwanda kuri mu Rwanda niko kuri mu Rwanda ntihari amashyaka menshi
ariko ayo mashaka menshi nayahe amashaka atavuganira ariko ndije kamaze nkubaza ayo mashaka n'ubundi abega leta nta shaka riba ritandukanye na leta yose n'ubundi nta hatandukanye nayo ahubwo abaragakingirizo reka mbaze nkubaze ubundi ubwo bwisanzure bavuga nibwo guheza abantu mu kuvuga ku mateka niyo babandi bo guheza mu kuvuga kuri politiki none si ryo shaka ritaza ngo rivuganire abantu nge ntago mba mbyumva neza ni ukuvuga ngo ubwisanzure bavuga ntagaruka umuntu yaryamye ntagaruka umuntu yatake saa 3 z'ijoro saa 8 saa 9 n'ubwisanzure mu bitekerezo muri politiki ibyo nibyo tufatimba kuvuga urumva ubwo rero ukuvuga uko nguko ngo amashyaka se ni nge ebana ubu ngubu nge biba binambabaje cyane iyo muvuga ngo amashyaka hariya abari gusa amaze nk'umutako atavuga ikintu uko kiri atavuga abahezwa urumva atavuga abashyirwa imbere kuruta abandi bizisibyo n'iryo shyaka nyabati mwagiye mureka mukavugisha ukuri abantu bari kujya bashya nyine n'ubundi baba bavugira leta kandi iyo navuze ko ndajya mparanira kuvugisha ukuri nkavuga ikintu uko kiri ku bwisanzure ntabwo ari uko babuza bamwe kusohoka kuri politiki ntabwo ubwisanzure ari uguhezwa bamwe kuvuga ku mateka urumva ntibavugisha ukuri ahubwo hari icyo nshaka kubaza uwo mutumirwa ko abika ibyegeranyo biba bisohoka hari icyo izafasha mu kuba leta yakora impinduka ibibazo biri mu gihugu ubwisanzure muri politiki bukagerwaho abona bizashoboka ese bizatwara igihe kingana iki niba hari igihe runaka cyangwa niba wenda bikiri mu bitekerezo cyangwa wenda mu kubigerageza nk'uko byakemuka ubwo nabyambwiye ariko be kuvuga niba umuntu yaryamye akabyuka ntacyabaye tutavuga ubwisanzure muri politiki ntabwo tuvuga ubwisanzure ngo umuntu yasashe saa sita z'ijoro saa yine ngo araryamye yabyutse
yego inose
ayo mashyaka ni ukumbwira hari ibibazo bihari n'umushaka nzabasobanurira byimbitse
yee inose urakoze
budasobanura ngo buvuge cyangwa butangaza kubera ko nabo baribombarika n'ababizi baribombarika ngo kuva atarigenderamo murakoze
yee urakoze inose reka umutumirwa nawe agira icyo abivugaho
inose ndamushimiye cyane kuko ibibazo avuga nanjye byinshi niko mbibona ntabwo rwose kuvuga ubwisanzure ntabwo ari ukuvuga ko umuntu yatashe saa cyenda z'ijoro akagera mu rugo iwe we rero reka mvuge ku kibazo cye kuko ibindi byose abona noneho aranabibona nk'umuntu uhibereye n'ibintu bishimangira ibyo navugaga ko mu Rwanda habuze ubwisanzure mu bitekerezo bya politike uruvuga rwa politike rurafunze amashyaka hari nta shyaka na rimwe wavuga ko zishobora gutinyuka guhangana na FPR Inkotanyi iri ku butegetsi ndetse nagerageje hari ayagiye mu burenganzira bwo kwandikwa kubera izo mpamvu kuko babonaga batabasha kuyagenzura noneho aravuga ati se mbona bizashoboka ni buriya uburenganzira bwa muntu buraharanirwa ntabwo nubwo buvukanwa nubwo uburenganzira bwa muntu umuntu abukesha kamere yuko nyina avuka ari umuntu kandi umuntu akaba ari kimwe kindashyikirwa mu bindi biremwa buraharandirwa no mu bihugu ibiturimo byateye imbere haba muri Amerika mu Bwongereza n'andi Burayi muri rusange hagiye habaho abantu bagiye baharanira ko uburenganzira bwabo mu bijyanye no kugabanya ububasha umwami yari abafiteho gukurikira igihe ashakiye bijyanye no gutandukanya ubutegetsi kugira ngo habeho inzego zigenga zuzuzanye ariko buri bwose rwigenga byagiye biharanirwa bigafata n'imyaka ndetse rimwe na rimwe hakabamo ibitambo no mu Rwanda rero ntabwo navuga ko hatari intambwe ntoya igenda iterwa iyo ntambwe rero iterwa nubwo yaba uyu munsi itagaragara iyo bafashe umunyapolitiki utavuga rumwe na leta nka kuriya Diane yashatse kwiyamamaza bakamushyira muri gereza
Diane Rwigara
bagafata Diane Rwigara bagafata abantu nka ba mushahidi baharaniraga ko abanyarwanda bicara bakaganira ku gituma basubiranamo by'umwihariko abahutu n'abatutsi umunyarwanda uje afite iyo ntwaro yonyine yo kuvuga ati ndashaka ko habaho ibiganiro byaguye bisesuye tuganire ku mateka yacu turebe impamvu duhora dusubiranamo turebe uburyo ubutegetsi bwajya busimburana nta mivu y'amaraso imeneke y'abanyarwanda binjira karengane umunyarwanda nk'uwo ukamukatira burundu y'umwihariko handavuga mushayidi iyo umuntu nka Victoire Ingabire umubyeyi asize abana akaza akavuga ati nje kugira ngo nanjye mpangane mu matora ya 2010 ukamufunga kubera ko wenda yavugiye ijambo wenda yarivugiye aho atagombaga kurivugira se kuko we nanjye nemera ko ibyo yavuze aho yabivugiye hariya ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi atari wo mwanya waho kuko hariya nyine yuhagiye ugomba kuba wemera ko amateka ugiye kuvuga icyo gihe arajyanye n'abahaguye iriya jambo wenda yarivugira ahandi ugashobora wenda no kuba bitari kugira uburemere ni cyangwa bitera igikomere abaryumvise arivugiye hariya ku gisozi iyo rero umuntu nk'uriya mubyeyi aje akaburana nyuma ye ukabona Diane Rwigara arahagurutse ukabona abasore bakiri bato buriya mwene data nawe arahagurutse ati nange ndashaka kuba perezida ndashaka kwiyamamaza ni agatambwe gato kaba kari guterwa ariko icyo navuga muri rusange guko abanyarwanda nibo ba mbere bazagira uruhare rwo gutuma ibintu bihinduka kandi bigahinduka neza ntawe wongeye kwicwa bakaburana uburenganzira bwabo mu mahoro na leta nkizera ko wenda izagira igihe ikabumva ikagenda ifungura
Pacifique Kabarisa ati abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu kibahiriza uburenganzira bwa muntu Pacifique mu munota umwe iyi nyandiko yawe usoza ugira uti mu gusoza iyi nyandiko reka nsabe abazayisoma kuzirikana amagambo ari muri iyi ndirimbo y'umuhanzi Nkurunziza François kugira ngo atumurikire mu mibanire yacu n'abandi umubano mu bantu kuki byakujemo gutyo iyo ndirimbo ifite uwe mwihariko
iyo ifite umwihariko munini ahubwo nuko iki kiganiro wenda kibaye kigufi ntibitume ubashe kuyumvisha abagiteze amatwi ngo bumve impamvu nayihisemo nuko icyo abanyarwanda babuze cyane ni ukubana mu mahoro dukunze kuvuga ngo amahanga abanyamahanga nibo baje bakadutera ibibazo ngo ntabwo ari byo kuko abanyarwanda babuze urukundo rutuma uyu munsi bagambanirana uyu munsi bagirana amatiku ugasanga ikintu cyo guharanira ibyiza bwa butabera twavugaga kwa kuri ya mahoro kwa kubana neza n'abantu
Komeza Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda umenya telefone ku munota wa nyuma icitse nshuti z'Ijwi rya Amerika nagira ngo gusambibutse yuko twaganiraga na Kabarisa Pacifique ni nararibonye mu burenganzira bwa muntu ndetse yashinze n'ikigo Centre pour la prévention des crimes contre l'humanité ikigo kigamije gukumira ibyaha byibasira inyoko muntu aba mu Burayi niwe rero twaganiraga mu kanya gashize muratubabarira ko atabasezeyeho ariko Kabarisa ndagushimiye cyane namwe mwese nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo mukanya gato cyane na makuru avunaguye murakarama.
Murabandanya kumviriza radio ijwi